Ubuse mohle mama, athi safanelana. Would you give me the honor? Ngoba ngicela nama namba. Ubuse mohle mama, athi safanelana. Would you give me the honor? Ngoba ngicela nama namba.
Talk to me about the finer things.